Sierra Leone is here, my name is Wanka. My cannabis back in them. I'm not allowed to do any. I'm not going to wear my lavender banana. My cannabis be show. My cannabis show. Yaka chijo keji kube makafa Maka nandi mwelego Fade nge mpoto neno wakana Manego fane kulu fuku Yaka njiwe kube makande polo tutwenye National President iso bilimu Chief Man Iwo One, I believe. Why keep you and the Omela Hano Hofia? General President, follow to training. Leave. I'm friends, international. Kibia chila njie penu Ochichi yino die nyimu Polo tutwe njina faso yina sunu Eba njine jenu Note lakano ifanye gabano zedika Denu kunu jujonu Ndi asiji deka faji Mange fame la maka Wakibia dula njie penu Polo tutwe njiso yina sunu Yesie no masi Odi mkike Okwadu Udogu na nike nebale Vice President Mpolo tutwe International Masi odi mkike onye mabiko Gabaniru kunulu na nyefulbi Anye nungolo Jisifwa nikenu Ifunu nebe nilu wano Na chuku yeke nunu Mpolo tutwe nyamako nyamanisi Ndiyo Okwadu Yesienu King Joko Agidi Mr. General Chairman Board of Trustee Mpolo Tutuemi Nabeleba CEO Agidi Test Resource Valencia Spain CEO Amani Group Nigeria Limited Onyo Chabiko Bilimu Kincho O Agidi Onyo Mani Sobili Esi Mwagidi Bia Kincho Nidi Mano Onyo Mani Bodo Yibono Svenu Chibiebi Ego Yidane Akale Senu Chief Chuku Mark Onyama Onowu Ufundu Namogudu Ancient Kingdom Nabereba Onowu Bili Onyoma Nede Manu Namogudu Kisejeno Onyoma Nede Manu Woke Welo Biyoshia Oka Nanyodoku Onowu Nade Esi Mwanya Nebi
Mara tutwenyo
Mara tutwenyo
Mara tutwenyo
Mara tutwenyo 17 countries. Anyị nwere nlaji, anyị nwere nlaji na ngalaba n'akụkụ ụwa niile. Bọọlụ ọtụtụ enyi sokarịsị ya. Bọọlụ ọtụtụ enyi, bọọlụ ọtụtụ enyi. Nigeria ka anyị si bido n'ụlọ na ya bụ isi obodo anyị. Anyị ejebe na Benin Republic. Anyị ekele ndị mkpọla, mkpọla ọtụtụ enyi ndị nọ na Benin Republic ga-aba n'ụlọ iji okedeke n'ụlọ. Na Republic of Togo ka anyị na-eche n'ụlọ. Bọọlụ ọtụtụ enyi m, anyị kalere akale, anyị wee nye bụ na-ekene nune n'uwe m, ndị Togo jisi n'ike m. Kamerun ka anyị na-eje nụ. Ndị mkpọlụ eri ike, mkpọlụ ọtụtụ enyi kalere akale, anyị ekene m, ndị nọ na Kamerun. South Africa ka anyị nabata nụ. Anyị wee kenebe ndị mkpọlụ ọtụtụ enyi ndị nọ na South Africa. Ekwu atụkwa n'ụnụ maka na nwa bụ ada atafịfịa n'elu ụwa. Onye nne a na-ebu isi enyi, nne nọ na-ebu isi enyi na Germany ka anyị nabata nụ. Mkpọlụ ọtụtụ enyi n'ogbe ya. Ife family donu ka ji joke na-ekwu nụ. Ndị bi na Germany ga-aba n'ụmụ mkpọlụ ọtụtụ enyi na anyị ekele. Switzerland ka anyị na-eje nụ. Anyị nwekwalụ mkpọlụ ọtụtụ enyi na Switzerland. Aga n'ebe ụmụnne anyị nọ na ndị otu anyị nọ na apa ka anyị na-ekwunyere maka na eju na bụrụ ọkpụrụ ikirike ya nọ. Na Spain ka anyị na-ejenu. Mmadụ kalịla kalịnụ. Ndị bi na Spain gaba n'ụlọ isikwa n'ike n'ole n'uwe m. Italy ka anyị na-abata n'uwe. Anyị wee kenebe ndị mkpọlụ ọtụtụ enyi n'Italy. A sị na etu ndị si eme ka esi ekwu maka na anyị nọkwa n'ụwa niile. Denmark na anyị abatago nụ. Ndị mkpọlụ ọtụtụ enyi na Denmark bịa gbalị na-ekwu nụ n'elu ụwa maka na ifu nụ na alụ ụkarị na Belgium ka anyị na-eje n'ụwa. Ndị mkpọlụ ọtụtụ enyi nọkwa na Belgium wee na-anabata mụ na ndị egwu. United Kingdom na mmadụ nọ na ya nụ. Mmadụ kalịla kalịnụ na United Kingdom. Mkpọlụ ọtụtụ enyi eriga. Ndị nọ na UK, ife baji wee nabata anyị nụ na ọkalịla kalịnụ. Jide oge nye befe ekene n'ụwa donu. Mkpọlụ ọtụtụ enyi na anyị ekene. Anyị wee batazie na United States in America. USA ka anyị lụzi nụ. Mmadụ kalịa. Ndị egwu go galela galindi wula kubo jule junu fa mebi fa fulanya ji joge we kubenu olo tutu enyi baba mi Canada na ni jelegu olo tutu enyi ga ni jolu jebe ebe na nwole no nkunu lu la galigo ya ganje ku olo tutu enyi bilizienu dunno Taiwan no na nye batagu Yenne bendi mpolo tutu enyi no Ndi no na Taiwan Ebe na nguli Egu na kali Egu no go chimi Bebe no chimi la da ta ta no Japan no na Madonia Madu kali la kali na Japan Mpolo tutu enyi Anyi sobi la guba gura yonyi lo suku Australia ganyi lejenu na mado kalela kali China na mado erika na ndi mbolo tutu enye erika ndi ama bilizienu Eke neka nde nyununu epo buna nyununu Ucha nye neku nunu ufo kuka nye neku nipo nye kuru kibia nekwenu wado Mbolo tutu enye na neke China no mbolo tutu enye I'm not afraid of the dark.